Eddie, no. Love you, Miles.
Mami kuja usiogope shika na kupona chotaka alisha kufanya wendo wangu namba moja. Itabaki nawe kwenye kuna noma, alafu penye kuna pengo tutapenya. My number one caro African beauty, number one caro African queen. Nisha kupenda wendo wangu namba moja. Aja Mungu nora asito jali, na mwendo wako taratibu walai hatari. Asito choka nawe nikupe nyumba magari, alafu taratibu nawe wendo wangu sukari. Aya, onacheza nami, ekata nami wendo wangu horari. Aya, azungusha basi, etwende kasi, mtoto nari.
Wacha mkwite Juliet, mwanzako nite Romeo. Wakija ombe Juliet, benzi letu la kileo. Kenye laza ya chocolate, waone kama video. Kila kona mapaparazi, moyo wangu naenda kasi. Egari kupe Lamborghini, tukapunge upepo barini. Wataka uvungwa udarini. My number one caro African beauty, number one caro African queen. Nisha kupenda wendo wangu namba moja. Hey Kenya beauty.
Akia Mungu nora asito jali, cha mwendo wako taratibu walai hatari. Asito choka nawe nikupe nyumba magari, alafu taratibu nawe wendo wangu sukari. Aya, onacheza nami, ekata nami wendo wangu horari. Aya, azungusha basi, etwende kasi, mtoto nare. Shika, nikipu nachotaka baby, apa nago. Wecheza low, baby, sinyache solo. Inakupenda penda love wanje, inakupenda penda mami wanje.
Kwenye bicha Benado, tasambua. Hey, wacha kujibana, unazengua. Tutoke katonado, jembe ndua. Haya si majanga, wanje.
Aja Mungu nora, asito jali, na mwendo wako taratibu walai hatari. Asito choka nawe nikupe nyumba magari, alafu taratibu nawe wendo wangu sukari. Aya, onacheza nami, ekata nami wendo wangu horari. Aya, azungusha basi, etwende kasi, mtoto nare.
Chibi Records, Chibi
Records. Aja Mungu nora, asito jali, na mwendo wako taratibu walai hatari.
Mtoto nare.